So seductive and always active, productive, addictive, supportive, and
connective.
Fate poze y'ubuzima wiheze utekerezeho nkawe nk'umuntu ukuze ndabyumva ndanabibona uburi bize uri guhiga keshi nubwo zabuze si byuberega ngo ni nako byahoze uri umwana wa kabiri kwa kana kuze baguhaye buri kimwe nacyo wabuze uri umunyamahirwe maze byibuze twe twakuze twirira ngaho byibaze ese ukuntu witwara niko bakurize si mu bese banza barakuruze bibukura byose ejo bizakugaruka Wanira neza abantu reke guhemuka Uracyafite amahirwe yo guhinduka Ugashaka ukabigeje gishoboka Ukora byose ejo bizakugaruka Wanira neza abantu reke guhemuka Uracyafite amahirwe
I've got 20 missions cause it's all I'm ushaka Ariko wemera wanga Kuba chamurara na chakubuye trust Byose bikanga Garukiraho Yeah, no love lost. Yeah, it's hard for me, baby, to choose between you and Maria. When I try to forget you, umela no mundo zizanje. It's hard for me, baby, to choose between you and Maria. When I try to forget you, umela no mundo zizanje.
Baby, mon cœur est prêt à t'écouter Sur tous les moments pas Mon cœur est prêt à t'écouter Sur tous les moments pas N'hésite pas Arrivando ta sin yo que
Naji, Naji, Uliza.